We also have this Neza dolls. Let's unbox tuone venye inaka.
Say motto. Smile big box. Facilito. Tata.
We also have anti-stress dolls. Tuko na hii. Hii unaweka kwa meza. Ama unaweza patia pia mtoto acheze nao. Ukikasirika tu unapiga ngumi. Hii pia ni mzuri. Kama wewe ni my new fan, you can buy this one. We also have another one in red. Pia hii unapiga tu. Yeah. Then you have this one. Hii inaitwa Dancing Cactus. Iko na its own music, but unaweza play pia na sound yako. Cha tuwakishe. Happy birthday to you. Hivi ndio inaka. Hello?
Hello?
Yeah. Come shop with us, my loves.